downloaded from chiliswagmusic.com.
I'm for JP on the beat.
Donny K 102. Wanna get on my team. JP, Eva boy. Ha, clap 7, I got. Ha,
Sinana musician de kizewana maupilomina wanda tebansi lenza limwanana engeni sinangana maupilo wakana wone baba kuya kwala palavona valikota kikakae wena ni mamina kono fae seni ulilena wona babata kutokupali tusokuna nikutisa mazoko baba ni utile mulena ndate shua bafuya ule nimo ya baby maswe bie kwa ule kwa utwala kuli nani ndiala vana vasimuske mwani le malela Eva boy 104 elementi la kuona yo patizo
Mulo siyezi manyando ni ulile ni kedela kana hey, nilwa suru kutapa lukuta waku ona lubo nineke munya kwa kwa lua kwa lua
Mina lindi ala baba sana sinana
Nisike kulila kulosa miyoko Musike mwavila ela
Mina lindi ala baba sana sinana Johnny K 102 Wanekero na matiu
Kulosa miyoko
Number 1 muvula le wandati Number 2 muvula ele boma Number 3 muvula ele manake Yela mina mwae muno vanga ni mangeke Alo zivi mwae zumbata malaifi yaka Mafelelezo mwae mkashimba mwaya waka Omatomola musike gulila Wobulusi musike gulila Wasi miyoti musike gulila Ani opela chwale ni upula fela boma Mupumula ande kwa muzi walitoma Yoni K 102 Wanna get on my team.
From chiliswagmusic.com.